matchingsaathi.com
Mke wangu mie sipaki mkongo ila demu ajirani mimi namsuguria. Unasema mke wangu mie sipaki mkongo ila demu ajirani mimi namsuguria. Oh ya kama utani kajitokeza demu wa Shabani, mimi kimbaumbau ya tibonge tamuweza vipi bila mkongo. Kama utani kajitokeza demu wa Shabani, mimi kimbaumbau ya tibonge tamuweza vipi bila mkongo. Alafu juzi masharabu kanipigia, kajifanya kakosea namba jumalo kolendo kampigia. Jamani, simu za Zuchu kwangu wazipotei, naogopa sema sana mondia sije niloga wenda wazimu. Jamani, simu za Zuchu kwangu wazipotei, naogopa sema sana mondia sije niloga wenda wazimu. We hata kama ukisema sana miumaraya siachi, wakijifanya bingwa kupenda wotapenda wangapi. We hata kama ukisema sana miumaraya siachi, oh. Wakijifanya bingwa kupenda wotapenda wangapi. Umaraya siachi, wotapenda wangapi. Umaraya siachi, wotapenda wangapi.
Adija jana, kaongea sana, niache umaraya unaniponza bwana.
Kaongea sana mbele ya mama mtuwe, ona nyumba za kupanga ziliposeta bwana. Kidume nipotoi malapo, paka ndani bwana. Mama Adija bwana wuhu. Mama Adija, mambo yari, itandani soki mambo jari. Alafu mademu wa misa mwanda, mimi ndo wananifuata. Bimba umba uweza ngusha biti, mi wananikata. Yani kile mukiwe na mturinga sabiti, mi ndo napenda. Yani kile mukiwe na mturinga, nyateni mi ndo naringa. Yani kile mukiwe na mturinga sabiti, mi ndo napenda. Ugonjwa wangu mturinga mie, napenda mturika mie. Ugonjwa wangu mturika mie, napenda mturika mie. We hata kama ukisema sana miumaraya siachi, wakijifanya bingwa kupenda wotapenda wangapi. We hata kama ukisema sana miumaraya siachi, kijifanya bingwa kupenda wotapenda wangapi. Umaraya siachi, wotapenda wangapi. Umaraya siachi, wotapenda wangapi.
Anikiwe ni mimi hapa Shabiti, awasalimie sana watoto walizi bonye. Anaitwa producer Shota, eh. Awasalimie sana watoto wa Kinyonge. Wanangu wa Masantula Chanika, EMS Brandi. Unihi wa mipilika ni miso wa mchaili ndima.
Shut up the bed.
Yes, we can do it.
Kwanga makali kutoka wadachimsafi.com.